Emaliza kesa wena bazadde basabiddwa okukugira abaana baabwe okubana amasimu naddala nga bali bokka nga kino kyakubatangira okwoga kozesa mu ngeri eyinza okubaviirako ate okuyiga emize egy'obwononefu naddala mu luwummula luno oluwanvu. Okusaba kuno kukoleddwa omu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti owa Kyaddondo East ng'ono ye Honorable Khalid Ssimbwa, ng'ono ajjukizza abazadde nti abaana boonoonokera nnyo mu luwummula luno oluwanvu naddala singa abazadde beesuddireyo gwa naggamba kukubakuuma. Ssimbwa alowooza nti amasimu gakola kinene nnyo mu kuwabya abaana naddala ab'obuwala olw'abavubuka ababalimbalimba ne batuuka n'okubawa embuto nga tebanneetuuka, ekiviirako bangi okuwanduka ne mu masomero.
Amasimu getulekera abaana kati ensonga esinza okuba ey'omutawaana, abaana tubalimitinge ku masimu bagakwate enganga weetuli. Bwe tuba tuvuddewo abaana mu majeeko amasimu babagenda kukola ebintu eby'amaanyi, abamu bagezesa mu nnyimba, mugenda kwesanga nga balina bye bakola pulakitiko nze balaba ku masimu. So mbadde nsaba loophole esooka tusooke tukontolinge amasimu ewaka, abaana bakozesenga amasimu nga weetuli. TV tubaleke bazirabe naye tubagaidinge, kuba tubatekemu abantu abakulu abalabirira abaana. Abaana tetubaleka waka bokka, abaana tubalekera abantu abakulu be beebuuza ako mu mbeera yonna, ate n'abantu abakulu abanayimba empowering.